my greatness.
This is our day to remember. Furana yugisi na we unajisi siku itaishi.
Yeah, nataka ni kupende ni kutweet fresh. Juo kumunyewe baby acha was. Vicheche chovye chovye mimi tena bas. Mana chance hapa kwako kama last chance. Yeah, njo to ball baby every day. Si unajua hapa kwako got beast to pay. Si unajua kwako sisemi baby what to say. Tupendane tusichane baby that way. Yeah, mana kwako songay. Me know baby till we die. Twende popote. Napenda baby uki fry. Yeah, it's okay. Cheers my let's get high. We live what they say. So let's live bila nisha. Yeah, nakupenda nisha kwama, yeah, you know it's true. Kama penzini nisha zama, yeah, because of you. Na wanajua baba mama mungu aliye juu. Wengine taka taka staki taka wewe tu. Yeah.
Hii siku ni yetu. Si wawili tu. Hii siku ni yetu. Just you and me my boo. Hii siku ni yetu. Si wawili tu. Hii siku ni yetu. Leo halali mtu. La 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 la. La la la. La 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 la. La la. La 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 la. La la la. La 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 la.
Yeah. Yani jinsi ulivyombika we mtoto. Wapinzani vichwa chini tumbo joto. Ni kuteseka wanateseka ni msoto. Ununguza we balaa we ni moto. Mtoto ni trouble ni shida. Madu wote anafuruga. Kwake ni meganda karuba. Wapenzi na yake mahaba. Mtoto ni chombo kishada. Madono wametega marada. Wanataka kuteka uyudada. Wambie mini itawamarda. Mana kwako songay. Me know baby till we die. Twende popote. Napenda baby uki fry. Yani it's okay. Cheers my let's get high. We live once they say. So let's live bila nisha. Yes, kama embe dodo. Wake up pose photo. Unipende ni kupende dasa wa moto. Ulivyo sili loko. Tugeshe kama popo. Ni mwendo vumbi kwa wachawi mixa na wanoko. Yeah.
Hii siku ni yetu. Si wawili tu. Hii siku ni yetu. Just you and me my boo. Hii siku ni yetu. Si wawili tu. Hii siku ni yetu. Leo halali mtu. La 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 la.